igama lami ngusamukela mashezi uphuma le enkandla naze nabakhe sizogruva-ke manje ngifuna ugruva nasafina amakhubeni sakhula uwanabale amnize abantu abasondeleke sivele zidanse zonke-ke manje ngifuna ugruva ngishiye sanza sakhula uhobi umakuje amnizwa umakuje
Ah!